Grisha Frost. Smooth touch, you know. Yes, a boy. Based on a true story.
Exclusive from ZambianTunes.com.
From Kanyama. Matate benze balazo, bana bashuta kuko maplot. Bamaina boni bakada, ndiye bamafolesa ma raincoat. Vitenge, na tusote tuma t-shirts twaruli ni party. Ni majako kajowa katuma junto peli muswat. Ma anko ni vasavage, ndiye banani ngambila na sheti. Benzo funo ni chita machan chan na pankani kari mukoti. Gai wanga ni fluffy, mazake wose ni majanki. Akakamwana ni kake, kali kumuswana ni kamzake. Sini mavizi mabadi, viva ma Facebook na ma WhatsApp. Kuskulu sinafika, so chizungu, si tap tap. Nikakamba kwa t-shirt up, bakamba sini di jacked up. That's why ni mapezika nika na junta nishi ni shop shop. Babwana siwe ni mushai, vana ni gwira shishitai. Eno nishi ni liwala, pomu bla, mwani bena fiftai. Atibwela kunoto kugwela iwe, undi ziba ndiku manga ini. Chenjereza ndiku chose, vada mbikila baka vachitika ya. Boma ilanga nepo, isevena vatika mbileko. Ndaba kuchoka deja, sini chitika mobilo, naze mangati zesko. Boma
ilanga nepo. Same story in the hood. It's got to be shot food.
Dine third born, my family four. First born, enough into 2 years ago. But kaskulu ni nakapunzila na paunza ni nafika po. Sembe sinkani ya mabazari, sembe nilimu fourth year nifuno graja. Neza na dream yankala poloya, nizika mbila kova libenda lama. Ok, baka pa mchipanda, bali sini muziva. Queen is sama ulula, so it's hard kuziva family yon. Solo big sister, I'm a move move, but this never guy guy. Kaleza mulibe future muko, peze kanaba mkavene. Bazanga wose ni majanki, nilibe choice, ninakala janki. Nine, peze kanabeve daily, sunezo ziva na sanduka fluffy. Kaleza ni mafunoleka, mapre Shandema ni Breza. Ni chite kwa chaka last. Small sister funika school fees. Nizi vela breadwinner. Ndeba o fluffy nchiti la Eve. Na junior kulika baby. Kama funiko jamu na Kevin. Kaya ni madizo loko dini. Sini ziba mwene brele la mfana wa junior. Pressure ya kwela na Eva funika food. Na madai pae kufama love. Sini li good. Kaya ni cha nika pushinga kwa chabe pangono. Nipanga fao. Kaya ni cha last week nice koneka sleep over. Hello days ya nizeli sober. Vina chitika ni vama soka. Ni nauka ni vela hangover. Boma ilanga nepo. Isabena batika mbileko, ndaba kuchoka deja. Sini chitika mobili, unazi mangati zesko. Boma ilanga nepo. Isabena batika mbileko, ndaba kuchoka deja. Sini chitika mobili, unazi mangati zesko.
Smooth touch, you know. Jazzy boy. Running it.
Exclusive from ZambianTunes.com.